akaeto kara kitira zgumeni bereti mo mamaro unyana kuishi sande.
Maneno wa dira chukwewa Rema dini tingo kulikidwa Akae to Hallelujah.
Sun City on the street.